mayde oro debbo o latanke yimbe mboyonki buru fu fobe pelle ko woni rewbe minsir kumni do debbo suka e galle holti metti mudun fede odo kasara debbo mo jongale mudun masimbini anay sagara yo goto e gollobe fede leddi ni fumaninde ngutugol torraji do rewbe
par rapport ko fawi do kabaru o debbo cumado nabado sawrede suudu docteur Gabriel Touré minsir kumni do rewbe fa yottade sukabe e galle e ƴewoyde mo wi walla mo kanko e sakiraɓe makko fay goto yiɗa yiide hono ɗi golleji nawɗi
leydi Mali torraji leydi dewgal na yiiya nokkuji kewɗi fay so iɗi ɓurodiri toke madame Daw Ñara Sogouba yo goto e rewɓe ardiɓe to yerusu o memi haala goto e torraji leydi dewgal mo hinniki noon
debbo o Kodowar o Dia o wurti le leydi meɗen ndi o anda golle guese joom suudu makko o jaɓay ɗon ɗum laati sababu nangi fimo calɗi makko fuu laati ɗaale ɗaale debbo o ko wari yorso ɗum mo hawri arande kañum holliti ko waɗa gonga ɓingo adama ko won ka gorko o on hani jukkede fa nawa
e madaraji e hollitigol metti ɗiɗo torraji wonande kumaniɓe haygol hakkeji rewɓe caɗele ɗe na jokkiti e wi Yakouba Mayga horejo ONG woyo kondoy imadaraji ɗeɗo gollire ɗe ne famɗani tiɗalla ka
imadaraji mawɗi kani waɗede daare hono watte yalla ɗi golleji ana cella mon fu waɗa e bawɗe muɗum no ɗum sakkirte saabi fina tawaji meɗen kañum al adaji men ɗum wattade golleji yogaji ana gaɗe dow rewɓe mon fu anda ɗo ƴiwata sukaɓe anda dewgal wona fijirde
torraji ɗi kay gotta e jaati ka wakkat joni o réseau sosio ngaji ɗi yirwini kabaru muɗum no holtiri cafi sisoko dunke kabaru neɗɗako
ɗi
torraji ñande fo worɓe ɓuuri wadde ɗi joni saabi hewɓe anda ko gatta joni ana du arande rewɓe ana jaɓanno fo wattu joni o keli jaɓude golleji yogaji ɗum wadde worɓe ana gaɗa ɗi golleji sini debbo salika wadde hunde worɓe yogaɓe gala hakkillo naata e wadde torraji ɗum jomum naata e fiide ɗum na du golleji bonɗi ɗum an hani selede
kewal ɗiɗo bonandaji leydi dewgal wembi sanne surbaɓe yogaɓe ndenno eɗum hulɓinaɓe jaati natude e dewgal keɗana seeda fuji yogaji
wiide tan o kabaru ana wembi min sini inniraɓe meɗen kañum e bandiraɓe meɗen rewɓe ɗi torraji ana gaɗe dow muɓɓen hakkillo ma joɗaki nde galle ma aɗa yiya joon suudu maɗa hakkillo ma fuu bewa ana hulɓini a tawan gorko ana yiɗima hannden ka janggo ko watte ɗum allah tan andi
dogoto en dunke kabaru hakkillo ko mbajo to ɓamodirɓe yo tinno famodirde tafon fademaɓe nodde dewgal yalla haddi hon ɗiɗo bonandaji ɗi keɗɗana professeur Souleymane Koulibaly o psychologue to l'hôpital Pongé
hannden si wiyama dewgal a yiyan himɓe fo ana keppi ɗum waɗay ka fay goto darata heɗone hakkillo gorko o yalla jomum ana moƴƴina yogaɓe darata yalla dewgal ana wawi latade hakkude ɓeena yalla hakkillaji mabɓe ana jadana neɗɗo sini wala hakkillo sanne ana an hollitede pati jaɓa wadde ɗi golleji
bonɗi
dunke en saria ka holti wiide ɗum ɗo na laɓɓina e le sariyaji ɗi jukkuguji ne gaɗa e majji le saria Mali ka ɗum fu tawede e wimaɓe nesuji amen ɗi na haɗa ɗi gollere no haniri darniɓe hakkeji rewɓeɓe ko jeeli tottodiral hakkillaji dow kabaru birki yalla hadde ɗiɗo torraji goɗuɗe ɗi.